you to know that you're my everything, my only one, no. Oh, girl, I want you to know that. Oh, my nyinkwa galanyo. Oh, yeah. Nikugombana na baby, no. Kununiana na baby, no. Mambo ya kupigana na baby, no. Etini achane na baby, no. Sikujua nitapenda hivi. Akiniacha minakuwa chizi.
Baby, turn around, I wanna see your back. Biggie heavy, heavy, afu tumbo flat. Ukimwaga maji ni potable mat. Play some music, ghetto kuna pat.
Look at your back. Gozi mwana na chuchu sindano. Oh yeah. Ona mumu kaumba. Toto special somutumba. Yendo mama mwenye nyumba. Wasompena wamechunda. Sikujua nitapenda hivi. Akiniacha minakuwa chizi. Oh yeah.
Baby, turn around, I wanna see your back. Biggie heavy, heavy, afu tumbo flat. Ukimwaga maji ni potable mat. Play some music, ghetto kuna pat.